ninainama, hawataki tena kunitazama. Wameniambia jambo hili kubwa sana, wameshindwa, hawawezi nisaidia. Wameshika vichwa, wameinama, hawataki tena kunitazama. Anakuita Mungu wangu
Yesu, ingilia kati.
Hallelujah, hallelujah. Yesu alisikiaje?